shirweynaha guud ee sanadkan waxa uu dhacayaa kadib bil howl adag ah iyo shirar isdaba joog ah iyadoo qaar ka mid a hogaamiyaasha caanka ah ay ka maqnaan doonaan kulan sanadeedkan laakiin weli waxaa jiri doona wax badan oo laga doodo xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa waxa uu yidhi
We'll be gathering at a time when humanity faces huge challenges, from the worsening climate emergency to escalating conflicts, the global cost of living crisis, soaring inequalities and dramatic...
waxaan isku imanaynaa waqti ay bini'aadamku waajahayaan caqabado waaweyn laga soo bilaabo xaaladda degdega ah ee cimiladu ay sii xumaanaysa ilaa iyo colaadaha sii kordhaya dhibaatada sarowkaca qiimaha noloshii caalamiga sinaan la'aanta sii kordhaysa iyo caqabadaha tiknolojiyadda dadku waxay ka sugayaan madaxdooda sidii ay uga bixi lahaayeen qaskan
madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa la filayaa inuu si shaqsi ah uga qayb galo markii ugu horreysay tan iyo markii ruushku soo galay dalkiisa bishii febraayo 2022-ka waxay fursad u tahay inuu ku codsado taageerada caalamiga ah laakiin sidoo kale waa inuu ku socdaa qad diblomaasiyadeed oo wanaagsan Richard Gowan waa agaasimaha arrimaha qaramada midoobay ee kooxda xasaradaha caalamiga ah wuxuuna yidhi
Zelensky does have to be conscious that there are a lot of leaders from developing countries who have problems of their own such as debt and poor economic growth
Zelensky waa inuu ogaadaa inay jiraan hogaamiyaal badan oo ka socda wadamada soo koraya kuwaas oo ay haystaan dhibaatooyin iyaga u gaara sida deynta iyo kobaca dhaqaale ee liita waxayna rabaan inay ka hadlaan mawduucyadaasi hawshu ma aha oo keliya dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukraine
arrimahaasi waxaa ku jira horumar waara kaasoo ka baxsan jidkii lagu hagi lahaa yoolalka 2030-ka si loo soo afjaro gaajada iyo saboolnimada ba'an qaramada midoobay waxay sheegtay in haddii isbedelada hadda socda ay sii jiraan 575 milyan oo qof ay kusii jiri doonaan faqri aad u daran dhammaadka 10 sano ee soo socota shir madaxeedka 2 maalmood oo ay qaramada midoobay rajaynayso inay dib ugu soo nooleyso yoolalka horumarka ayaa ku bilaaban doona kulan 7-aada oo heer sare ah astra bonini waa sargaal sare oo horumarinta joogtada ah ee qaramada midoobay ka tirsan waxayna leedahay
progress has been set back significantly in recent years this is in part due to the lingering drag of the COVID-19 pandemic
horumarka ayaa si weyn dib ugu dhacay sanadihii u dambeeyey tanina waxaa qayb ahaan sababay sii jiitanka masiibada COVID-19 heerka ugu sarreeya ee iska hor imaadyada hubaysan ee adduunka oo dhan tan iyo sanadkii 1945 iyo masiibooyinka cimilada sidoo kalena waxaa jira sicir barar iyo sare ukac ku yimid qiimihii nolosha waxaa kale oo jiri doona shir madaxeedka wax ka qabadka cimilada oo dhici doona 4-aada taasoo u baahan ballanqaadyo hami leh si loo dhimo qiiqa gaaska meeshana looga saaro shidaalka aan dabiiciga ahayn si hogaamiyaasha ay boos uga helaan madasha golaha ammaanka ee qaramada midooba ayaa sidoo kale maalintaasi yeelan doona kulan heer sare ah si ay uga hadlaan dagaalka ukraine madaxweyne zelenski ayaa la filayaa inuu kasoo qayb galo xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay jirto meel bannaan oo looga wada hadli karo dagaalka ukraine iyo arrimaha kale ee muhiimka ah inta lagu jiro 7-aadka kulamada qaramada midoobay ayuu yidhi badbaadinta qorshayaasha sii jiri kara ee horumarinta ama loo yaqaano sustainable development goals oo uu sheegay in ay degdeg yihiin guterres oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
I believe that there is room for all issues to be seriously discussed and I am not afraid that the different crises we are
waxaan aaminsanahay inay bannaan tahay in dhammaan arrimaha si daba looga hadlo mana ka baqayno in dhibaatooyinka kala duwan ee aynu ku arkayno meelo kala duwan oo caalamka ah inay ajendaha ka saaraan muhiimadda ay leeyihiin yoolasha horumarka waara ee SDG
madaxweyne Joe Biden ayaa khudbad ka jeedin doona shirka guud ee subaxnimada 3-aada ah isagoo soo gudbin doona waxyaabaha uu Mareykanku diiradda saarayo safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa waxa ay tiri
will address the General Assembly where he will reaffirm our country's leadership in countering threats to international
wuxuu khudbad ka jeedin doonaa golaha guud halkaasi oo uu ku xaqiijin doono hoggaanka dalkeena ee ka hortaga khataraha nabadda iyo ammaanka caalamiga ah ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo horumarinta barwaaqada iyo horumarka caalamiga ah iyada oo wax badan ay miiska saaran yihiin muwaadiniinta dunidu waxay ka eegi doonaan hogaamiyaasha sida ay u qaadaan talaabo ay ku hagaajiyaan nolol maalmeedkooda iyo ilaalinta mustaqbalkooda.